nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku.
Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake, wakupanda na kuvuna, wakucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo kwa kila wakati na kila majira, wimbo wa nyakati zote na majira yote, wimbo sema kila jambo na wakati wake, wakupanda na kuvuna, wakucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira, wimbo wa nyakati zote na majira yote. Wakati wa kucheka nitaimba, wakati wa kulia nitaimba, wakati wa furaha nitaimba, wakati wa huzuni nao nitaimba. Haleluya, wimbo wa nyakati zote. Haleluya, wimbo wa majira yote. Sifa shukrani iko siri katika haleluya.
Nitaimba haleluya asubuhi,
nitaimba,
nitaimba haleluya mchana,
nitaimba,
nitaimba haleluya jioni,
haleluya,
haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana.
things ain't